zira hi asa mashagano somdagulizana uwi owa e jo
era
venture too easy
biga ma
biga ma boa
alutia wenani wenani era 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 ara ara ara
what do you see what you
push 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 push
you want to
push you
nam
kriya hep
kenani
what you want to
Chan aina mfajulie nani, we nani, we nani, we nani, we nani. Washamba kibao najifanya nanijua,
nanijua,
wanijui siwajui,
siwajui.
So lasema kila mtu akujue,
yeah.
Aina mfajulie nani, we nani, we nani, we nani, we nani, yeah.
Choto chese
na umziki mina udai,
wana,
mina udai.
Na umziki mina udai,
kweli,
mina udai.
Na umziki mina udai,
tena
Now die,
Chai,
kadamza ashtakiwa
ashtakiwa
bila hukumiwa ndugu sana baki akiwa kinyonge
kinyonge
kisana zulumiwa matunki
matunki
siwa pinki wa ngumbe uchana toa siwa pinki wani wa ngumbe uchana toa kama wanachu shida ndugu jukwa na sofa kine madui za kuwana nitakia mawufu ya fumbwa machu nisije kutonesha kufu hatu chekesh doma na tunachukiwa chesame spendi kulimitiwa
mitiwa
ya pante tunadisiwa tunakantiwa tunakanyaliwa na baki ya mkiwa na kupuka mungu wa koto pimja wake na nguo ya kwa zina ikufae mtu chake tunjuka mungu wana mipango yake
mungu yake
maskini na wanae tajiri na mali zake kipa tatumia ukikosa duti ya useka tatama vumilia
vumilia
Muku baba bariki familia si Zedishi imani mda uti kidogo chiti Madui kiba wanafunka riziki si Wanatimplia nyota si Wanatimplia nyota si Nashanka anauna mwaka mala anauna gizi
Anauna
gajia mala anauna rizi
Anauna
gamba Anauna vizi anajua mungu na sikirizi Matupa na yona future Na mimi na mwenyezi kama kipele na kucha
Na kucha
Wakitaka ushintani kama mungu na shetani
Shetani
Adi ushintani Atuka njutani njetani
Njetani
Adi ucholeki Atuweleweki Atuwelezeki Wakisema na yona keki foseki Kitampo tu spendeki Suwes kufeki Na umziki mina udai bana
Mina udai
Na umziki mina udai tundi
Mina udai
Na umziki mina udai bado
Mina udai
Na umziki mina udai
tundi
Mina udai
Na umziki mina udai
Chai,
chai,
chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai
Hira, kabla tujarewa machezi ya tunafagio. Sio mbeli ukisharewa lazima utasema ndio. Kumazio barikiwa kama naimba bambio. Natomayo siwashike masikio. Nisha kuwa nisha jua ujana unapunzia.
Na ujana unapunzia.
Matupa sio kiponzia.
Sio kiponzia.
Na kama kipote kinapunzia. Na kipunguzia. Sije kulikosa tundia.
Aria. Tutia, tutia, tutia.
Nakufani kupumzika, makaburi matutia.
Matutia.
Siku ya kutafika kumbuka. Kumbuki walinukia sasa ifa nanuka.
Nanuka.
Tugane mamba kama mtu ujavuka.
Ujavuka. Ujavuka. Ujavuka.
Mashaki uniku chubu zambi.
Zambi.
Lakini kwa kumonyezi natubu.
Natubu.
Akili ni mwangu shetani ameka kambi.
Meka kambi.
Nafusi ni mkata ya taratibu.
Taratibu.
Patimpa kama niketenda zambi.
Nda zambi.
Nisame usinasibu.
Sinasibu.
Binadamu dele tunachenda zambi.
Nda zambi.
Ekeja pikuni sinsulubu.
Sinsulubu.
Wibadu na wishki yona pipu. Natumana natubu.
Natumana natubu.
Wibadu na wishki wengine. Kuna machizi wengine vichwa ngumu.
Vichwa ngumu.
Leo tena kunywa sumu.
Leo tena kunywa sumu.
Wanachanganya na dumu.
Wanachanganya na dumu.
Serikali na jirau.
Serikali na jirau.
Kuna machizi wengine vichwa ngumu.
Vichwa ngumu.
Leo tena kunywa sumu.
Leo tena kunywa sumu.
Wanachanganya na dumu.
Wanachanganya na dumu.
Serikali na jirau.
Serikali na jirau.
Baka chai 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 baka chai. Wanapiga chai. Wanapiga chai. Wanapiga chai chai. Wanapiga chunya. Wanapiga chunya.
Chunya.
Wanapiga chunya.
Chunya.
Wanapiga chunya.
Chunya.
Wanapiga chai. Wanapiga chai. Wanapiga chai. Wanapiga chai.
Ndogo lefuni.
Mdori, Madenke, Matiko, Babu Jinka,
Mazoni,
Kiruguru, Edisa, Babichwa, Mashada, Babiloni,
Mjaudi,
Mnistopa Kinana,
Era,
Mchebe, Mfasi, Era, Mazomusho,
Champisi.
Majon, Kibaya,
Zimbabwe,
Zimbabwe,
Zimbabwe, Zimbabwe,
Zimbabwe, Zimbabwe, Zimbabwe, Zimbabwe, Zimbabwe, Zimbabwe,
Zimbabwe, Zimbabwe, Zimbabwe, Zimbabwe, Zimbabwe, Zimbabwe,
Zimbabwe,
Zimbabwe, Zimbabwe, Zimbabwe, Zimbabwe, Zimbabwe, Zimbabwe, Zimbabwe,
Zimbabwe, Zimbabwe, Zimbabwe, Zimbabwe, Zimbabwe, Zimbabwe, Zimbabwe,